nani mie na wapeni usikate tamaa mana we Mungu anakuona ila ukicha usichoke kusali omba Mungu tena sana usoneka mawe maisha mbona na kudhulumu kweli maisha huwa napanda shuka kibao na masimango na chuki na mibato yo mumo ila Mungu ndo chinga chinga ya jeri patue mkulu hireye asalama salimini never give up ni slogani na shoti kati ya ushaha kila hatua maishani kaikosa mino mino bewe heza bidi kila siku na usisoke kupambana weka juhudi kila kona usafaulu maishani never 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 give up never 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 give up never 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 usikate tamaa ipo siku utapata never 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 give up never 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 give up never 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 usikate tamaa ipo siku utafaulu never 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 give up never 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 give up never 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 usikate tamaa ipo siku utapata never 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 give up never 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 give up never 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 usikate tamaa ipo siku utafaulu Mbona ujitenge na ujichukie Mola najua tamanio lako Kesho kimomba ta usitoke Mulungu wa mbazi anda kupanawe Mwene huwe usikate tama Pambana na hali yako Mkumbuke kwa sala Mwisho utafaulu Riziki pia huwa mafungu Kesho yako itafika Penye nyapa na njia We subiri samu yako Riziki pia huwa mafungu Kesho yako itafika Penye nyapa na njia We subiri samu yako Never, never, never give up Never, never, never give up Usikate tamaa ipo siku utapata Never, never, never give up Never, never, never give up Never, never, never Usikate tamaa ipo siku utafaulu Never, never, never give up Never, never, never give up Never, never, never Usikate tamaa ipo siku utapata Never, never, never give up Never, never, never give up Never, never, never Usikate tamaa ipo siku utafaulu
Twende, twende Zegede, ah, zegede Zegede, ah, zegede Nenda vino, ah, henda vino Nenda vino, ah, henda vino Angba, ah, ahenta, ahenta Sikia maneno Utamu Saxo Solo Hapo, 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 hapo Mwacheza vizuri
Never, never, never give up Never, never, never Usikate tamaa ipo siku utapata Never, never, never give up Never, never, never give up Never, never, never Usikate tamaa ipo siku utafaulu Never, utapata. Never, never, never give up. Never, never, never give up. Never, never, never. Usikate tamaa, ipo siku utafaulu.